E ngā maunga whakahī puta noa I te motu, tēnā koutou katoa. Nau mai ki e nei pūrongo kōrero a wātea nā te pūtea taunaki a te māngai pāoho. E whai ake nei ki te raru tō tātou tai ao, kā raru tātou te tangata. Koi rātā kararaina ngātai Melbourne, kai whakahē I te whakatūnga mai o tētahi wāpū hou, ki te muka o te araroa I te rohe o te tai rāwhiti. A e hoitahi ana e tahi o ngā hapū o te tai tokerau me te kaunihira ārohe o whāngārei I te waka kotahi, ki te kōkiri I tā rātou tono whakahē I te rautaki wai a te kāwanatanga, e kia nei ko ngā wai e toru. Hei whakatepe ake ko ngā tai pitopito kōrero hākinakina. Ki te raru tō tātou tai ao, kā raru tātou te tangata. Koi rātā kararaina ngātai Melbourne, kai whakahē I te whakatūnga mai o tētahi wāpū hou ki te muka o te araroa, ki te rohe o te tai rāwhiti. Kia tahuri ake tātou ki te reo o kararaina ngātai Melbourne.
I ngā tai mai te wāpūra, kā tīni te tai ao o ngā mea katoa, kei tōna taha, kei raro, kei runga kāha rānei. I te taia a tangoro te whapai I tērā, Wāpū Raimara, te taia. Ko te kōrero o Te Rimu Trust, mitigate, pēhēna te ro o tērā mitigation ki ngā raruraru o te tai ao.
E hoitahi ana e tahi o ngā hapū o te tai tokerau me te kaunihira ārohe o whangārei I te waka kotahi. Ki te kōkiri I tā rātou tono whakahē I te whakahautanga ki te pūnaha wai o Aotearoa. Ara ki te whakahē I te rautaki wai a te kāwanatanga e kia nei ko ngā wai e toru. Ko te hapū o te uri roroi te tahi o awa hapū kua roa e whawhaiti ana kia tiaki kia pupuri tonu I te mana o tō rātou puna wai o Porotī, kia tahuri ake tātou ki te reo o te Okiwa McLean, kai pūrongo Māori mō te karere, kei aia ngā whakamahuki.
I raro I te tono hou ka unuhia te mana whakahaere I te wai I ngā kaunihera ka whakarohea ki ngā kāhui e whā. Hei tā te kahika o whangārei he mātanga kē rātou ki te tiaki I te wai. Ā, he kēhi e tautoko ana ngā hapū o Porotī, I nā e renarena ana te taukāia tangata ki te kaunihera.
Mena koe e kaharanga hauana I ngā painga, I ngā kore painga rānei o te kanoa Raimate Pfizer, e hara ko ngā pai pāpāho pāpuri ko kukara rānei I te mātā pono e tikana hei ārahi I o whakaro e pāna ki tenei rongoā. Koe rā tā Denise Tahuri, pautiaki Māori mō IMAC, arā te pokapū tohutohu mo te kano a Raimate.
Mehe mea ke te hiahia koe ngā kōrero Māori, ngā kōrero e pāna ki tēnei rongoa a Raimate, e rua ngā wāhanga e tino pai ki te kimihia ngā rangahau, ko tētahi ko karawhiwa, tino rawe a karawhiwa, ko tētahi anō ko te Immunization Advisory Center. Engari whānau, kaua e haere I rungu a tākuta kukara, tare pai I rungu I a tukara.
E mahitahi tonu ana ngā marae me ngā ropu hauora kei ngā rohe, ki te whakatenatena I ngā whānau Māori kāore anō kia werohia rātou ki te kanoa Raimate. I ngā rangi tata kua pahure ake, ko te marae o manurewa tērā I whakatū kaupapa kanoa Raimate, kei atu nui ārangi McLean kaumātua o te marae o manurewa, te whānuitanga o ngā kōrero.
I te rā horoi. Ko hipa, ai te paraide, ai āwhina e mātou te kaupapa I whakatūhia e tāpita Rāwiri Jensen. Anā, I tai mai o tātou whānau o te manu kaha, me ētahi o ngā rōpu kēnge ki te kawe mai o rātou whānau ki te wero. I te wero kō fiore nei.
Nō reira e hoa mā, mau tonu mai ki ngā Takeha kinakina e haere ake nei.
As a responsible broadcaster, Radio Wātea complies with the Broadcasting Code of Practice. If you feel that the standards have been breached, you can make a formal complaint by writing to Uma Broadcasting Limited, PO Box 43157, Mangere, Auckland. You'll need to state the name of the program, the date and time it aired, and the standard that you believe has been breached. Complaints must be made within 20 working days of the program's transmission. If you'd like more information on the broadcasting standards, you can visit the website www.bsa.govt.nz.
Ki te whutupāoro, he piko, he taniwha, he piko, he taniwha. Ai rā e hika mā ko te kapa Waikato, te kapa o te tau. Nā rātou, te whakataetae NPC i toa, i te tukinga whakamutunga ki te kapa tahimana i tū i ngā rangi whakatā kua taha kene. Rua tekau mā toru ki te rua tekau te tatau whakamutunga. A piti atu ki tēnā i whakanuia te kapa Waikato, tā rātou huringa tau ko tahirau. A koe nei te wā tuatoru, kua Wikitoria rātou i te taitara o toa o te whakataetae NPC. A kāti ake rā e hika mā, ka mātua i tēnā ngā pūrongo kōrero a wātea mō tēnei haora, ko Lady Pōkai tēnei, kia ora.
Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
He mea tautoko
nā te māngai.